na kazi nga chijambo President Yoweri Kaguta Museveni alagidde minisita akola ku nsonga za President Mary Babaranda kusasa abawolereza wa gavumenti kiwa kiwanuka okola ku nsonga y'okuliyirira abantu abafiirwa ebyabwe mu lutalo lwa Alisala Kwena mu bwangu obusingira ddala okulaba ng'ensonga eno eva mu ddiiro abantu abawerera ddala 12/13 okuva mu disitulikiti z'okuliruka Pulezidenti w'abadde akubye olukungaana Mayuge yiganga kaliro ne Namutumba bafiirwa ebintu n'obulamu mu lutalo lwa ssaabayeekera Alisala Kwena owa Holy Spirit Movement era nga luno lwatwala akaseera okuviira ddala mu 1996 gavumenti ya NRM yakakwata obuyinza ssentebe w'NRM eruka Yesu Stephen yasoose okwanjulira pulezidenti ng'abantu bano bwe bakyabanja kumpi kaakano emyaka 40 nga beetaaga basasulwe ensonga eno eve mu ddiiro era wano pulezidenti w'asinziridde n'alagira Babaranda ne kiriwa kiwanuka okulaba ng'ensonga eno egibwa mu ddiiro.
Now, regarding the Lapwana victims, I want to direct the Minister of the Presidency and to work with the Attorney General to solve this problem of Lapwana victims.
President Museveni era yogedde ku kitundu ekiruka kino nga bwe yakijjamu mu biseera by'entalo nga akisaamu emmondo kyokka kakano kirimu emirembe era kikulaakulanira ku misinde gya yiriyiri.
But I'd stop at Iganga to wait for the night to take the guns into Kampala. I had 12 machine guns and I came with them in the train until the railway station at Iganga and I got them out because I didn't want to enter Kampala in the morning. At that time Iganga was a very small trading center. There was a new lodge at the end of that small trading town called Iganga. So I put my gun there, showered, had breakfast, locked the room because I didn't want to stay in the room the whole day to be suspicious. Why, what is he doing in the room? That's when I realized Lusoga is close to Nyankole. So I went to the bus park to travel somewhere. So I just sat in the bus park and heard the announcer saying, "Abagende enamwendwa." Oh. So I went for the last place, which was the place near the River Nile, Namasaga.
Mukyalo wa president era minisita w'ebyenjigiriza asinzidde eruka n'atendereza NRM okuba nga kakano buli muluka gulimu essomero lya gavumenti okwawukana ne webagira mu buyinza nga district number A y'ekiruura yalina essomero lya primary limu lyokka.
And so when I know the policy of the NRM government today, that not a district, but every parish must have a primary school, must have a secondary school, and I looked at the statistics that the chairman was talking about, Luka alone has 89 government primary schools. When you compare with what I've said about my constituency in Ntungamo, when I first went there for a visit, and what we see in Uganda today, not that every primary now, I mean every parish has a primary school, but that's the policy, and almost every parish now has a primary school in this country.